bayigombero bose gihe kigeze bamanukira cecekirwa nimwihangane ibi bizarangira ubwo tuzabona Yesu atungutse ku bicu arangurure ijwi rirenga ati bana bange nimukanguke dore ndabategereje abasaba abakinnyi bazima nabo bazahindurwa duhurire mu kirere gitahire iwacu mu ijuru imwihangane ibi bizarangira ubwo tuzabona Yesu atungutse ku bicu arangurure n'ijwi rirenga ati bana bange nimukanguke dore ndabategereje abasaba abakinnyi bazima nabo bazahindurwa duhurire mu kirere gitahire iwacu mu ijuru Goodbye.